ciyaartu wali buu asdahagal bulsha, waana wali oon baahanyin u dhalinyarada xirfad ahaan Angel Sportiska, meeliyo rugang niyo ka helaan garoon iyo ka yaarayaan kubadda cagta, iyo sidoo kale qab Sportis oo koron qaado xirfad iyo yaareed. Dhalinyarada Sportiska deegaanka u diinlee gobolka Bay, wali buu dhalinyaran haysana garoon iyo ka yaarayaan kubadda, waana baahan garoon iyo qab Sportis. Wali bana ku waadahayna garoon iyo qab Sportis laan, iyona uu deegaankan lahayna garoon la ka yaaro kubadda cagta.
Dhalinyarada tiid oo deegaanka awdiila Sportiska dhammaantood meel ba geekan wali waxaayan male Sportiska meel ba surmi garoon lagaa surmi mar meel lama ma meel leeyahay usheen intii guddoomiyaha deegaanka iyo dad badan meel ba isku la hadalnay intii meel ba garoon kan runtii horta deegaankan sidi isdhan ba garoon un leey intii meel ba garoon la hel waa waajib inkastoo hadda meel leeyahay si meel meelnin afteenaan nama weeyahay meel ba runtii baahna garoon halkan dhalinyarada deegaanka awdiin hadii uu neena deegaanku garoon ma leh una deen dhalinyarada deegaanka awdiin una lama leenaada sabab uu garoon waan anti deegaanka meel la raawisay dhibaato horseen ama anti uu deegaanka noo isku guurna ku tahriib waa buu tahriib ni la fado halna sheegay waa buu roogoon ni la fado wadankan nabad guuroon la fado garoon fadaano deegaankan garoon laa garoon aan isin arayay tan
wareeba garoon aan ka yareeyana beeraha la ka beero dalagyada taasoona suurtigalan hayna in la kiyaaro waqti kasta maadaama wali ka beero dhulka iyo taasan horseeday in sanadkiiba bala gaarayo ciyaaran oo ee xilliyada beeraha iyo lan roogna waqtiga wali ka beero lahay hadase tiiba dadkii isku lahay beeraha aan diideen in oo ka yaaran iyona xitaa aan dheer in oo biyaanbees oo qofka beerta isku leeg karaan aan qaado
waa beerta lamaadu hadii la dhiilahay Roberto lama na geeke meel raayso la sheeni diidi meel raayso anti beertii buru han isin araga ay tomo meel raayso wal diidi la sheeni diidi beertii buru no malki deelo leer meel raayso sanadki lam bilowda dheelan no anti kaliya barro goobde lamaad bilow dheelan bilow meel raayso beertii gee meel raayso sodon do riyalka isku kuusan yala ki kire langi sodon iyo ba dhamaasi bili soob dhamaasi duuraana neer buru yar orne anti sheeni adana beerta may raayis kiri la fadaan neer una may ba bil kasta berlin bi jeer kor deegaanku goron hagan le goron lang may wel deegaanada may ba baalo aan edo goron haysan una wali goron lang en laakis may ban si waysin may ban baagay dawladdu ko fur galbay ilaa madaxweena ilaa iyo nahay may la raayis intee sarayt intee hooseeyd deegaanka u diin intee goron hayn
maamulku walbadan yakoo la hadlan goron laanta ku jirta deegaanka walna masbedelin ee wali deegaanka wali boo garoon laan waana wali boo tooqabad eedan winge oo haysta dhalinyarada xirfadaha Angel Sportiska ee ka nool deegaanka awdiin leh gobolka Bay.